manako te orokohanga o te māramatanga.
Ka whanawhanau ke taku manu ka piki, ka topa ka tū ka tau ki runga o maunga pohatu. Ka titiro atu ki te marae o Waikirikiri ki reira ki tō tāua kai kōrero e whai ake nei. Tākuta Ruben Collier e mihi ana tēnā koe.
Tēnā rā koe, ngā mihi o te wā.
E mihi ana kia koe I te ahuatanga o tātāua kōrero. Kua riro nei te whae anituatua Black I tēnei wiki. Ka mutu tēnā whakamārama mai, hea hato hono ngā atu ki aia.
Ka ti, whakagua mai nā koe te maunga, tipua maunga pōhatu, ko hui arau, ko panikire, ko manawaru, nei te takoto ai kuie, te takoto a te kuie nei raro I tana maunga parekohe. Te marae o Waikirikiri, ko taku piringa, ko ki roto I ngā karangatanga, o te ope tau a Māori, o te rua te kau māwaru, te hoko pitu a tū, a tū matauenga, o tira ki tana hoa rangatira, ko ngaro ki te pō, a Taipraki, o Kamupene B, a tāti, ko riro mā mate rā ue tauehe, a mā mate anō rā ua, e tū hono anō ai.
Tēnā koe I e nā whakamāra mā au. Ka matu hi aha au mō hioranga mo te kuia nei.
E ko ngā kōrero mo te kuia nei, he whānui, he whāroa, he teitei, he hoholu. I ngā toro ngā huhua te kuia nei. Ka wanua ki te whārua nei o Mātoki, ngari puta whānui ki te waka nei o Mātātua, korapa ki te whenua o Aotearoa, mai te rerenga wairua ki Raki Ura, ko na pānga ki te wai paunamu, ko na pānga a ki te ika Māori. Ko roto mai, ngā mahi o te mātauranga, te whānga I te reo, mahi ngā rea ngā kō hunga hunga, ki ngā kura whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori, tai atu anoho ki ngā whare wānanga Pākehā. Taku ki ake, ko ia o te rārangi, whakamutunga o ngā pauari, ngā hoia o te pakanga tuaru o te ao, ko ia tēnei, ko ngaro nei te tirohanga kanohi, engari ko ngā kōrero mōna, mautonu, mautonu, ke ea I te kupu, kai wareware tātara.
E maharana koe I te wā tuatahi I tūtaki ai koe I aia?
E maharamana te hoki o te puna mahara ki tēnei kuia I runga I o nā marae maha. He reo karanga, he reo tī oriori, he reo waiata. Te waiata ngā Pākeke, te waiata heipakangahau I te tamariki. He momo wahine, he momo wairua, e ratai ki te tangata hakoa kuwai ahokoa nōhea. Engari ko tahi kaupapa nui I pā kia māua, o tira ki tana hoaranga tira Taipraki, te whakawhiti atu ki rā wāhi, ki ngā urupa o ngā hōia, ki runga o Itālia, ki te hunga e takoto mai nā ki rō whenua o Iwike. Ka riro māni tuatua, hei reo reiuru, hei reo karanga, ki te hunga kua mene ki te pō. He arahi I a mano tini te whakaeke atu ana ki runga o whenua kē, I te ālahi I roto I te wairua. He hikoi wairua, he hikoi āmate. Kua riro mā te kuia nei o tirātana hua rangatira, hei ārahi I piwi Māori. Ki ngā takahanga, ngā tamatoa. Ki ngā mara e riri, o tira ki ngā urupa o ngā hoia. Kei ka whiti palama, o tinana e tama. Ngari ko tō wairua, hei runga o Aotearoa. Koe nei ngā momo tohu marara tukuia nei. Ki tō tāua reanga, ki ai ai te kupu, kai wareware tātou.
E mohi anau I tai atu ke ki te hui tēnei rā. Tēnā whakamārama mai, hea ngā whakaritenga mo tōna kaupapa I tēnei wiki.
E hau mai au, hei mā ngai o te poari o te rua te kau māwari. E mauaki nei a hau I ngā mētara, ngā pueru ngā hoia, o tira te putiputi popi, hei tohu mahara, hei rau aroha, ki te rā reanga atu matawenga. A ka mutu ka niro matanga pai, hei wahake, hei te paraere, e tū mai nei, ka tangi te pere a te atua, a ka rere rā ngā karikia. Mutu ana, ka kauea ki tōna maraiki o te nuku, ki reira tāpu ke tiai, ki te kōpū o papatua nuku. E whaka eke tonu mai ngā iwi, e whaka eke tonu mai ngā waka. Kua tai mai te reo tiki ngi tanga, a kua tai mai ngā reo te tumuaki. Tō reira, mui ana, maru ana te papa, i te karanga, a te kui ane, i tōna rahi.
Hei whakakapi ake i enei kōrero, he ha au kōrero poroporo aki atu ki ai.
E ani tūratua, e kore kore tau e tai kore he ki te ape nei a mātou kua mahu ake nei. E kore oki rātou e ngoi kore, hakoa pē hi a ngā maki no te aha. I te tōnga o te rā, tai nua ki tōna aranga ki te asa, a mamahara tūmi tātā, kia rātou.
Kei taku rangatira e mihi ana ki a koe i tō whakawātea mai te kōrero mai ki a mātou o mana koe i tēnei wā. Takuta, Ruben Collier, tēnā koe.
Uri noa, nga mana.